Adesua ɛtɔ so dunum, ɔkyena wo bɛkɔ he? Kofi, ɔkyena wo bɛkɔ he?
Ɔkyena mɛkɔ Kumase, ɛyie wɔ hɔ. Me wɔfa awu.
Oh, kosɛ, owu da bɛn?
Ɛnɛ ne na ɔtwe mmienu.
Maame nso bɛkɔ bi?
Daabi, ɔnkɔ bi, ɔwɔ adwuma yɛ nti.
Ɛneɛ me ne wo bɛkɔ?
Yoo, wowɔ ntoma kɔkɔɔ anaasɛ tuntum. Ɔkyena, ɛyie, ɔfa, wu, kusɛ, dabɛn, ɛnɛ, naɔtwe, maame, ebi, adwuma, nti, ntoma, kɔkɔɔ, anaasɛ, tuntum.